The sermon, Hebrews chapter 2, part 3, was delivered on Wednesday evening, August 28, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulaliki u wa Ahebri mutu wachiwiri gao lachitatu, unaperekedwa lachitatu madzulo, August 28, 1957, ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
The 7th, 8th, 9th, 10th chapter from therein, oh my. Have your pencil and paper and everything ready. For I believe the Lord is going to give us a great time.
Mutu wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Kuyambira pamenepo kulowamo, oh my. Mukhale ndi pensulo yanu ndi pepala. Ndi chilichonse mokonzeka. Pakuti ine ndikukhulupirira Ambuye ali basa ife nthawi yayikulu.
Now where Paul is exalting and placing positionally the Lord Jesus. Now if we get through this tonight, Sunday morning, which the most of this is going to blend right in with Sunday morning's message, because it's separating the Sabbath. That's a great question amongst Sabbatarians today.
Tsopano ifetiri, Paulo akumukweza ndi kumwika mwapa malo Ambuye Yesu. Tsopano ngati ifetiti titsirize mwizi usiku uno la Mulungu mmawa, chomwe zambiri za izi zidzalumikizana ndi uthenga wa la Mulungu mmawa. Chifukwa ndikuleganitsa sabata, ilo ndifunso lalikulu pakati pa achisabata lero.
And I would invite you all to come for Sunday morning, for which is right, Saturday or Sunday for worship. What does the Bible say about it?
Ndipo ine ndikukuitanirani inu nonse kuti mudzabwere kuwa la Mulungu mmawa, pakuti lolondola ndiliti. Lowe luka kapena la Mulungu kwa kupembeza. Kodi Bible limati chiani pa hizo.
And this book is separating law and grace and is placing each one to its place. The Hebrews was raised by the law and Paul was telling him what grace played with law.
Ndipo kotero ndiye kaya buku iri likuleganisa lamulo ndi chisomo. Ndipo ilo likukhazikisa chimodzi chilichonse pa malo ake. Ahebri anali kuleredwa mwalamulo. Ndipo Paulo anali kuwauza iwo chomwe chisomo chinachita ndi lamulo.
Now, let's get just a little background. Now we're going to start back. By the way, I got me some reading glasses. Maybe I can, if I happen to make a spill tonight, I got them. You know, I just like 2 years of being 50 years old. And I don't see like it used to close to me.
Tsopano tieni tingo peza maziko angono awa tsopano. Ife tiambila mbuyo. Ndili chiangulire. Ine ndagulapo magalaso werengira. Mwina mwake ine ndikoza. Ngati ine ndinga pezeke ndikupanga mosefukira usiku uno. Ine ndili nawo iwo. Inu mukudziwa ine ndili yense. Ine ndangotsalira zaka ziwiri kuti ndikwanitse usinkhu wa zaka 50. Ndipo ine sindikupenya monga ine ndinkachitira. Zinkakhala zoyandikira kwambiri kwa ine.
On my sight, I began to notice the words blurring. I thought I was going blind. I went for an examination and the doctor said, no, you're just past 40, son.
Pamene kupenya kwanga, ine ndayamba kuzindikira mau akuzilala. Ine ndimaganiza ndikuyamba khungu. Ine ndinapita kokapimidwa, adotola anati, aiwe, wangodusa 49 mwananga.
Well, he said if I live old enough, it might come back again, get that sharp sight back again.
Chabwino iye anati, ngati ine ndingakhale moyo mokula kokwanira, iko kukhoza kudzabwereranso kachiwiri. Kudzakhalanso ndikupenya kwa pafupi uko kachiwiri.
He said, now you can read your Bible if you push it out from me. I said, yes. Said, after a while, your arm's not going to be long enough.
Yanati, sobano iwe, ukumakosa kwele nga Bible lako, ngati iwe, ulika nghila ilo patali ndiwe. Inandinati hinde, anati pakapita kanthawi, mkono wako sudza kala wautali mokwa nila.
And so I hope now in this studying that this little Collins Bible has a good size print in it. I can make it out pretty well. But when we get over to big, deep places where we got to take the New and Old Testament and blend it together, I got a small Scofield.
Ndipo kotero ine ndikuyembekeza sopano mukuphunzira uku kuti Bible lalingono la Collins ili linazo zolemba za kukula kwabwino mwa ilo. Ine ndikoza kuliwerenga ilo mwabwino ndithu. Koma pamene ife tifika mu malo akulu okuya mmene ife titi tidzatenge chipangano cha sopano ndi chakale ndikuzilumikiza izo palimodzi ine ndili ndi la Scofield lalingono.
And I'm used to the Scofield Bible, its markings. I don't read the Scofield notes now because I don't agree with Scofield on many of his theories, but I do like the way it's set up because it's I've had it for a long time and read it and so much kind of know how to find my subject.
Ndipo ine ndinazolowera Bible la Scofield kugawaniza kwake. Ine sindimawerenga ndimanga za Scofield sopano chifukwa ine sindimagwirizana ndi Scofield pa zochuluka za malingaliro ake. Koma ine ndimakonda momwe analiyalira ilo chifukwa ine ndakhala nalo ilo kwa nthawi yayitali ndipo ndaliwerenga ilo ndipo mochuluka kwambiri mpaka ndimakhala ngati ndimadziwa pomwe ndingapeze phunziro langa.
This is all new to me, teaching, and I'm not much of a teacher, but you put up with me for a little while, I'll tell you the truth as far as I know it anyhow.
Zonse izi ndi zasopano kwa ine, za kuphunzitsa, ndipo ine, sindili mochuluka mphunzitsi, koma inu mupilire nane ine kwa kanthawi pang'ono. Ine ndikuwuzani inu choonadi monga momwe ine, ndikudziwira izo, muli monse.
Now, this book is Paul, you remember, he was, how did we find him? He was a great teacher to begin with, or a great scholar, and he was trained in the Old Testament.
Tsopano, buku ili ndi Paulo kumbukirani, iye anali. Kodi ife tinamupeza chodani iye, iye anali mpunzisi wankulu, pakuyamba pomwe, kapena skola la wankulu, ndipo iye anapunzisidwa mwachipangano chakale.
Can anybody tell me now who he found his teacher was? Gamaliel, one of the noted teachers of the day.
Kodi wina wake angakoze ndiuza ine tsopano yemwe tinapeza kuti anali mphunzitsi wake? Gamaliel, mmodzi wa aphunzitsi odziwika atsikulo.
And then Paul, we find out one day before he was called Paul. Can anybody tell me what his name was? Saul. And he was a great authority in Jerusalem. A religious authority.
Ndiyeno Paulo, ife tinadzapeza kuti tsiku lina, iye asanatchedwe Paulo. Kodi wina wake angandiuze ine lomwe dzina lake linali? Sauli. Ndipo iye anali wa ulamuliro wa ukulu mu Yerusalemu, ulamuliro wa chipembedzo.
And he come up as a real trained religious man. He could speak four or five different languages and a very smart man.
Ndipo iye anafika pamwamba ngati wophunzitsidwa weniweni munthu wachipembezo. Iye ankakhoza kuyankhula zinenero zinayi kapena zisanu zosiyana. Ndipo munthu wanzeru kwambiri.
Well, did his education and smartness help him? No, he said he had to forget all he knew in order to learn Christ.
Chabwino, kodi maphunziro ake ndi nzeru zake zinamuthandiza iye? Ayi. Iye anati, iye anayenera kuiwala zonse zomwe iye ankazidziwa polinga kuti aphunzire Khristu.
So we find out then it doesn't take a smart man or an educated man, it takes a man that's willing to humble himself before God, regardless of how.
Kotero ife tikupeza kuti ndiye izozi zimatengera munthu wanzeru kapena munthu wophunzira. Izozi zimatengera munthu yemwe ali wololera kuti adzichepese yekha pamaso pa Mulungu, osasamala kuti motani.
Did you know Dwight Moody was so uneducated till honest his writings were poor as I don't know what. They had to fix up his messages all the time. He was such a poor writer, very uneducated.
Kodi inu mumadziwa kuti Dwight Moody anali wosapunzira kwambiri mpaka moona zolemba zake zinali zosauka monga ine sindikudziwa kuti chani. Iwo ankachita kumukonzera mauthenga ake ndawi zonse. Iye anali wolemba mosauka chotero, wosapunzira kwambiri.
Do you know that Peter and John of the Bible were so unlearned till they couldn't even write their own name and wouldn't know what lay before them?
Kodi inu mukudziwa kuti Petro ndi Yohane ambaibulo anali osapunzira kwambiri mpaka iwo sankakhoza ngakhale kulemba dzina lawo lomwe ndipo sakanalidziwa ilo lili pasogolo pawo.
The apostle Peter, who had the keys to the kingdom, wouldn't know his name signed before him. Think of it.
Mtumwi Petulo, yemwe anali ndi mafungulo akuufumu, sakanalidziwa dzina lake litalembedwa pasogolo pake. Taganizani za izo.
The Bible said that he was ignorant and unlearned.
Amen.
So that gives me a chance. Amen. Yes, sir, that goes right on down to find that God could do that to a man.
Bible linanena kuti, iye anali mbuli ndi osapunzira. Kotero izo, zikundipatsa ine mwayi. Amen. Inde Bwana, izo zikupita mpaka pansi pomwe, kupeza kuti Mulungu akhoza kuchita izo kwa munthu.
Now, and we find out as soon as Paul had a great experience, I want to ask you, is it an experience to come to Christ? Does everybody have an experience? Yes, sir. Yes, sir. It's a birth. It's an experience.
Tsopano, ndipo ife tikupeza kuti mwansanga pamene Paulo anali ndi chomuchitikira chachikulu. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Kodi ndi chokuchitikira kuti ubwere kwa Khristu? Kodi aliyense amakhala nacho chomuchitikira? Inde Bwana, inde Bwana. Ndikubadwa ndi chokuchitikira.
And so we were in a Lutheran college not long ago. I had the privilege this afternoon, late, supposed to be there at 12 o'clock for dinner with Tom Hare. How many ever heard of him? The famous Irish prayer warrior. And he's been with this Brother Epp on his program and appeared here in many places in America.
Ndipo chotero ife tinali mu college ya Chilutera. Si kale litali. Ine ndinali na omwayi mazulawa mochedwa. Ndimayenera kukhala ndili uko 12 koloko kukadya ndi Tom Hare. Ndi angati anayamba amvapo za iye wa Irish wotchuka msilikali wa pembero. Ndipo iye wakhala ali ndi mbale epuyu pa programu yake. Ndipo akumaonekera mumalo ambiri kuno mu America.
And I had dinner with him today and we were just about 3 hours late, about 3:30, quarter to four when we eat, but it was all right. And we were discussing on these things of how that Jesus Christ is the head of all things.
Ndipo ine ndinali ndi ngumaliro ndi yelero. Ndipo ife ndinali, ine ndinali pafupi maora atatu nditachedwa. Inali pafupi 3:30, kota la isana kwane full. Pamene ife timadya. Koma izo zinali bwino bwino. Ndipo ife tinali kukambirana pa zinthu izi. Zamomwe Yesu Khristu ali mutu wa zinthu zonse.
Now, when Paul found this out, he had this experience, and then before he would accept this experience, it must be back to the Bible.
Tsopano, pamene Paulo anazipeza izi, iye anali ndi chomuchitikira ichi. Ndieno iye asana vomeleze chomu chitikila ichi. Izo zimayenela kuti zibwelele ku Baibulo.
And we find out that he left and went into another nation. And there he stayed for 3 years searching the scripture to see if his experience was right.
Ndipo ife tikupeza kuti iye anachoka ndipo anapita ku fuko lina. Ndipo kumeneko iye anakakhala mwa zaka zitatu akufufuza lemba kuti aone ngati chomuchitikira chake chinali cholondola.
Now we realize that he had a great thing to face. He had to come back and tell his church and all the people the very things that he had persecuted was right.
Tsopano ife tikuzindikira kuti iye anali ndi chinthu chachikulu choti akumanizane nacho. Iye ankayenera kuti abwerere ndi kudzawuza mpingo wake anthu onse. Zinthu zomwe zimene iye anali atazizunza zinali zolondola.
Did you have to do something like that? Certainly, nearly all of them have to go back and say, them people that we call holy rulers, come to find out they were right. See? That's it. We just had to turn around and the things that we once hated, we now love. It's a conversion, a strange thing.
Kodi inu munasowa kuchita china chake chonga icho? Ndithudi, pafupifupi tonse tinatero. Tinachita kubwereranso ndi kukanena. Anthu aja omwe ife timawatcha oyera odzigubuduza. Tafika popeza kuti iwo anali kulondola. Mukuona ndi zimenezo. Ife tinkayenera basi kuti titembenukire mbuyo. Ndipo zinthu zomwe nthawi ina tinkadana nazo ife tsopano tikuzikonda. Ndikutembenuka chinthu chachilendo.
Ah, I made that statement of a holy roller. There is no such a thing. There's no such a thing, but they call people that holiness people. But there's no holy rollers, there's no such a thing.
Ah, ine ndinapanga neno limenelo la oyela odzikubuduza. Palibe chinthu choterocho. Palibe chinthu choterocho. Koma iwo ama watchula anthu choncho. Anthu achiyelo. Koma palibe oyela odzikubuduza. Palibe chinthu choterocho.
There's no record of any church ever recorded like that as far as I can see of the 960-something different denominations. There is no such a denomination as Holy Roller. It's just a name that the devil tacked on the church.
Palibe zosungidwa za mpingo uliwonse zomwe zinalembedwa apo monga choncho utali wonse momwe ine ndingakhoze kuonera pa zipembezo 960 china chake zosiyana. Palibe chipembezo choterocho ngati oyera odzigubuduza. Ndi dzina chabe lomwe mdierekezi analimata pa mpingo.
But they call them in that day, how many knows what they call them in the day of Paul? Heretics. You know what heretic means? Crazy. It's crazy people. So I'd just soon be called a holy roller as a heretic, wouldn't you? So if they was called that and rejoiced.
Koma iwo ankawatcha iwo mu tsiku limenelo. Ndi angati akudziwa chomwe iwo anali kuwatcha iwo mu tsiku la Paulo. Opatuka. Inu mukudziwa chomwe opatuka chimatandauza. Openga. Ndi anthu openga. Chotero ine posachedwa basi. Ndizichedwa woyela wodzigubuduza. Ngati opatuka. Si choncho inu. Wotero ngati iwo ankachedwa choncho. Ndikumasangalala.
And what did Jesus say for us to do about it? He said, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets before you. They did it.
Ndipo kodi Yesu anati ife tizichita chiyani pa izo. Iye anati, sangalalani ndikukhala wokondwa mopitirira. Pakuti mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Pakuti motelo anawazunza aneneri inu musanakhalepo. Iwo anachita izo.
That to be exceedingly glad. Anything exceedingly is lifted way up. Real happy. And the disciples, when they was found worthy to bear the reproach of the name of Jesus, they rejoiced with great joy that they could bear the reproach of his name.
anati muzikhala wokondwa mopitirira chilichonse chili mopitirira ndiko kukwezedwa mwamba patali kukondwa kwenikweni ndipo ophunzira pamene iwo anapezeka oyenera kuti anyamule chitonzo cha dzina la Yesu iwo ankasangalala ndi chisangalalo chachikulu kuti akhoza kunyamula chitonzo cha dzina lake.
In the day, many people today, if they'd have to call them a holy roller, they'd count down. My, maybe I was wrong to begin with. But they was happy about it. Oh, my, to bear the name.
Ndipo lero, anthu ambiri lero, ngati iwo angapezeka kutchedwa oyera odzigubuduza, iwo angawerame pansi. Mayi, mwina mwake ine ndimalakwitsa pakuyamba pomwe. Koma iwo anali okondwa nazo izo. Oh, mayi, kuti anyamule dzinalo.
Now in the second century, they call them crossbacks. That's when the Christians used to pack a cross on their back. To show that they were crucified with Christ, they call them crossbacks.
Ndipo tsopano muzaka zana za chiwiri, iwo ankawatcha iwo antanda pansana. Ndipamene akhrisitu ankakonda kunyamula ntanda pansana pawo, kuti asonyezere kuti iwo anapachikidwa limodzi ndi khrisitu. Iwo ankawatcha iwo antanda pansana.
Now, I know the Catholic calls themselves that, but that wasn't the Catholic Church. It was the Protestant Church before it was called Protestant Church. It protested nothing but sin.
Tsopano ine ndikudziwa akatolika amadzitcha okha chimenecho. Koma uwo sunali mpingo wa katolika. Uwo unali mpingo wa chiprotestant. Iwo usanatchedwe mpingo wa chiprotestant. Iwo sunatsutse kanthu kena koma tchimo.
The reason it's called Protestant Church today is because it protested the Catholic dogma. But it was non-sectarian at that time when they were called crossbacks.
Chifukwa chomwe iwo ukutchedwa mpingo wa chiprotestant lero, chifukwa chakuti iwo unatsutsa mbalume za chikatolika. Koma ndi iwo apabe, iwo sunali kagulu kachiphunziso kena pa nthawi imeneyo, pamene iwo unkatchedwa antanda pansana.
Just get the history of Josephus and the other writers and Hossus II Babylons and so forth, and you'll find out that that's right. That there was not no church. The first organized church ever was the Catholic Church about 300 years after round of the last apostles.
Ingopeza nimbiri ya kale ya Josephus, ndiya lembiena, ndi tu Babylon's la Hislop, ndiyena otero, ndipo inu mupeza kuti uko ndikulondola. Kuti iwo sanali mpingo ayi. Mpingo oyamba wa bungwe umene unayamba wakhalapo unali mpingo wa katolika. Pafupi zaka 300 pambuyo pa kudusa kwa atumwi otsiriza.
About 300 years later, the Catholic Church was organized and a persecution set in and forced the people into the Catholic Church. And they had church and state united.
Pafupi zaka 300 kenako, mpingo wa katolika unapangidwa bungwe. Ndipo kuzunza kunayambikapo. Ndipo ankawakakamizira wanthu kulowa mu mpingo wa katolika. Ndipo iwo anali ndi mpingo ndi boma zitalumikizana.
That was after what was so called the conversion of Constantine from paganism to Catholicism. But if anybody ever read his history, he wasn't converted the things that he did. Oh, my.
Izo zinali pambuyo pa komwe kumatchedwa kutembenuka kwa Konstantini, kuchoka kuchikunja kupita muchikatolika. Koma ngati aliyense anayamba wawerengapo mbiri ya kale yake, iye sanatembenuke. Zinthu zomwe iye ankachita. Oh, my.
The only thing he ever done religious was put the cross on the St. Sophia Church. That's the only thing he ever done acted even religious. He was a reprobate, but they call it his conversion. This about compares to some so-called conversions today.
Chintu chokha chomwe iye anachitapo chachipembezo chinali kuika ntanda pa chalichi cha Sofia Woyera. Ndi chintu chokha chomwe iye anayamba wachitapo. Anachita mwachipembezo. Iye anali wotsutsa choonadi, koma iwo amatcha uko kutembenuka kwake. Basi, zikungo fana na ndizi na zo chedwa kutembenuka lenosi.
Now, but we find out when Paul got converted and had this real experience, he was absolutely turned around. And you know conversion means to be turned around? You're going this way and you turn and start back this way. Yes, sir, it's a turnaround. About face.
Tsopano, koma ife tikupeza kuti pamene Paulo anakhala atatemenuka, ndipo atakhala ndi chomuchitikira chenichenichi, iye anali mwantheladi atatembenuzidwira kwina. Ndipo inu mukudziwa, kutembenuka kumatanthauza kutembenuzidwira kwina. Iwe ukupita mbali iyi, ndipo iwe ndipo watembenuka ndikuyamba kumapita kumbali iyi. Inde bwana, ndikutembenukira kwina kusintha komwe umayang'ana.
And Paul, as soon as he was converted, before he could ever make his experience, now he had a marvelous experience.
Ndipo Paulo mwansanga pamene iye anatembenuka, asanadziwe konse chomuchitikira chake. Sopano iye anali ndi chomuchitikira chododometsa.
Now I believe when you accept Christ just as your personal Savior, it is an experience. I believe the joy of knowing your sins forgiven just thrills your heart through and through.
Sopano ine ndikukhulupirira, pamene iwe umuvomereza Khristu, basi ngati mpulumusi wako wako, icho ndicho kuchitikira. Ine ndikukhulupirira, chisangalalo chakudziwa kuti tchimo lako lakhululukidwa. Zimango kondoweza mtima wako mopitirira pitirira.
But then when the blessed Holy Spirit comes down, that's an experience, that new birth that you'll never forget. You become a child of God. Here's what does it.
Koma ndiyeno pamene mzimu woyera wodala utsika. Icho ndicho kuchitikira kubadwa kwa tsopano kuja. Komwe iwe sudza kuiwala konse. Iwe umakhala mwana wa Mulungu. Ndipo ichi ndichomwe chimachitisa izo.
How do you know it, Brother Branham? Now, these are teaching lessons. Many people, the Methodists try to say, they shouted when they got it. Well, that's all right. If you got it and shouted, okay. Because you shouted wasn't a sign you had it. Because a lot shouted and didn't have it.
Inu mukudziwa bwanji izo, Mbale Branham. Sopano, awa ndi mapunziro opunzisa. Anthu ambiri, a Methodists, amayesera kunena kuti, iwo anafula pamene iwo ankaulandira iwo. Chabwino, izo zonse nzabwino. Ngati inu munaulandira iwo, ndipo munafula zili bwino. Chifukwa inu munafula. Sichinali chizindikiro chokuti inu munaulandira iwo. Chifukwa ambiri anafula, ndipo sanaulandire iwo.
The Pentecostal said, when spoke in tongues they got it. That's all right, if you spoke in tongues and got it all right, but you could speak in tongues and still not have it.
Achipentekoste anati, iwo anayankhula mu malilime, iwo anaulandira iwo. Izo zonse nzabwino, ngati inu munayankhula mu malilime, ndikuulandira iwo. Chabwino, koma iwe ukoza kuyankhula mu malilime, ndikusakhala nawobe iwo.
So you see, after all, it is the experience of passing from death to life. When all the old things die and all things become new. Christ becomes real.
Chomwecho, kotero inu mukuona, pambuyo pa zonse ndi chokuchitikira chakudusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Pamene zinthu zonse zakale zifa, ndi zinthu zonse nkukhala zatsopano, Khristu amakhala weniweni.
The old things drop away. The old roots of carnality. You know how to dig a root out? We used to take a grubbing hole and just get down at it and dig it till there wasn't a speck left in it.
Zinthu zakale zimathothoka nkuchoka. Mizu yakale ya zachithupi. Inu mukudziwa momwe timakumbira muzu kuti uchokepo. Ife tinkakonda kutenga khasu la mpini ndikungofika pansi pa iwo ndikukumba iwo mpaka osakhalaponso chiduswa chosalira mwa ilo.
And they said, If there be any root of bitterness spring up in thee, rub her out. That's right. And that's what the Holy Spirit does. Root out all the roots. Dig them out. Pile them up. Burn them. Get rid of them. You get a good crop then if we do that.
Ndiko iwa nkati, ngati pakhala pali muzu uliwonse wachowawa ukuphuka mwa iwe. Ugwire iwo utuluke. Ndiko kulondola. Ndipo nzomwe nzimu oyera umachita. Umazula mizu yonse kuikumbira panja iyo. Kuiunjika iyo apo. Kuiwocha iyo. Kuthana nayo iyo. Inu mukhala ndi mbewu yabwino ndiye. Ngati ife tichita izo.
Now, Paul knows that something happened, so he goes back down into Arabia, and there he studies for 3 years on all of the Old Testament prophets, how they prophesied, and he come to find out that it was absolutely the truth.
Tsopano Paulo ankadziwa kuti china chake chinachitika. Kotero iye anabwelera napita mu Arabia. Ndipo kumeneko iye anakapunzira kwa zaka zitatu pane neliwonsa chipangano chakale momwe iwo ankaloserera ndipo iye anafika popeza kuti izo zinali mwanteradi choonadi.
Now compare that with today. See, on this experience that we had here at this little church of a morning star appearing under that great light that come down that would foretell and show things to happen.
Tsopano fanizilanizo ndilelo, onani, pa chokuchitikira ichi chomwe ife tinali nacho kuno pa mpingo wa ung'ono uno. Chanyenyezi ya mmawa kuonekela mwamba, kuwala kwa kukulukuja, komwe kunabwera pansi, komwe kumaneneratu ndi kusonyeza zinthu zoti zichitike.
You know that's marvelous, but my minister and brother told me it was of the devil, and I couldn't understand it.
Inu mukudziwa izo nzododometsa. Koma mbale wanga wotumikira anandiuza ine uyo anali ndielekezi. Ndipo ine silikanakhoza kumvesa izo.
So I didn't say nothing about it until one night there was an experience happened. Up down in Greensville, Indiana, when the angel of the Lord walked across the floor and stood there and proved it by the scripture. Then it set fire. Then it started going.
Kodelo, ine sindina nene kantu paizo, mpaka usiku wina, uko kunali chondi chitikira, china chitika kutali kuntunda uko ku chigayo cha Green, Indiana. Pamene ngelo wa mbuye, anaenda pansipo, ndipo anadzaima pamenepo, ndipo anatsimikizira izo mwalemba, ndye izo zinayatsa moto, ndye izo zinayamba kupita.
No longer than last Sunday, we've seen the infallible marks. Jesus Christ, who can take a man that hasn't walked and get in a balanced nerve bone when the Mayo's the best doctor said it's finished forever.
Ndipo sipatali kuposa la Mungu lapitali. Ife tinaona zisonyezo zo sasutsika za Yesu Kristu. Yemwe angakhoze kumutenga munthu, yemwe sanayambe wayendapo ndi msemba wake womuyimika palibe. Pamene amayo ndi madotolo opambana anati uwo watha kwa nthawi zonse.
And setting blind, raise up and walk out of the building pushing his wheelchair. Down the steps could walk and see like anybody else. That shows that it's the power of the resurrected Lord Jesus. There it is. He's the same yesterday, today, and forever.
Ndipo adakhala wakhungu anauka apo ndipo anaenda natuluka nyumbayi akukankha chikuku chake akutsika masitepe. Akukoza kuyenda ndi kupenya monga wina aliyense. Izo zikusonyeza kuti ndi mphamvu ya Ambuye Yesu waukitsidwa. Ndi izo apo. Iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
So aren't we a happy group tonight to know that God has vindicated this great experience that we have to be compared with His Bible and with the promise. Therefore, we ought to be exceedingly glad.
Kodelo, kodi ife sikulu loko ndo usiku uno, kudziwa kuti Mulungu, watsimikizira choti chitikira cha chikulu ichi, choma ife tili nacho. Kuti chikoza kufanisiridwa ndi Bible lake limozi ndi malonjezo. Chonelo ife tiene la kukala tili wokondwa mopitirira.
And we realize that in the second chapter we find out we should not let these things, we should not neglect these things. We should hold fast those things. And how are we going to escape if we neglect such a great salvation?
Ndipo ife tikuzindikira ndiye kuti mumutu wathu ife tapeza kuti ife tisamazilole zinthu izi. Ife tisamazinyalanyaze zinthu izi. Ife tizigwira molimba zinthu zimenezo. Ndipo kodi ife tidzathawa bwanji ngati tichinyalanyaza chipulumuso chachikulu chotero.
What are we going to do in the light of God's word when we stand at the judgment bar? You can't say, I never knew any different. Oh, yes, you did.
Kodi ife tidzachita chiyani mukuwala kwa mawu a Mulungu pamene ife tidzayima pamalo achiweruzo? Inu simunganene kuti ine sindinali kudziwa kusiyana kulikonse. Oyinde inu munali.
Well, now, Brother Branham could have been wrong. That's true. But God isn't wrong. His word isn't wrong.
Chabwino tsopano mbale Branham akozo kala kuti amalakwisa izonzona, koma Mulungu sali kulakwisa, mawu ake sali kulakwisa.
And just think of the same thing, the Bible, that once lived in the apostles are living again. Oh, blessed be the name of the Lord.
Ndipo dango ganizani za chinthu chomwecho Bible lomwe nthawi ina linkakhala moyo mwa atumwi likukhala moyo kachiwiri. O lodala likhale dzina la Ambuye.
When I think that I'm 48 years old, nearing 50, and my youthful days are gone and so forth, to know that since a little boy that I've had this blessed promise and have declared it to my brothers and sisters.
Pamene ine ndi kuganiza kuti ine ndili usinkhu wa zaka 48, ndikuyandikira 50, ndipo masiku a unyamata wanga apita ndi zina zotero, kudziwa kuti kuyambira ndili mnyamata wang'ono, kuti ine ndakhala ndili nalo lonjezo lodala ili. Ndipo ine ndalilengeza ilo kwa abale anga ndi alongo.
And to see the literally thousands of those that's come out of darkness, to know that we're going to our eternal home to the blessed.
Ndikuona kuti kweni kweni zikwi za iwo ndi omwe achoka mundima. Kudziwa kuti ife tikupita kwathu kwa muyaya kwa odala.
And if this earthly tabernacle be dissolved before I get through preaching, there's one waiting out there for us. Hallelujah.
Ndipo ngati msasa wapadziko uno ukhala utasungunuka, ine ndisana tsirize kulalikiraku, pali wina utiyembekezera ife kutsidyako. Haleluya.
To know that there's dozens of people sitting here that if they should leave this life right now, before we could get their body to the undertaker, they would be in that glorious body yonder, rejoicing with the saints of God, already in the presence of God to live forever with the perfect, absolutely vindication that it's so.
Amen.
Amen. Oh, that would make the Presbyterian shout. Did some did it? Them people were Presbyterian. Certainly would. Thank
you. Kudziwa kuti pali madazeni a anthu akhala pano, omwe ngati iwo angachoke mu moyo uno pakali pano, ife tisanatengere thupi lawo kwa oyika mʼmanda, iwo akanakhala ali mu thupi la ulemerero kutsidyako, akusangalala ndi oyera a Mulungu, ali kale mukukhalapo kwa Mulungu, kuti azikakhala moyo kwa nthawi zonse ndi kusimikiziridwa kwa ngwiro mwanteradi kuti zili chomwecho. Amen. O izo zingawapangise achipresbateri ya kufula, anatelo la Mulungu. Si choncho izo, anthu amenewo anali achipresbyteria ndithudi angatero kuti aganizire.
Oh, no wonder people get emotionally. Why, if you get emotionally from batting a ball or throwing one in a basket, how much more will it make it you emotionally to know that you've passed from death to life, that you're a new creation in Christ?
Oh, palibe zodabwisa kuti anthu amafika potengeka. Pakuti ngati iwe ufika potengeka, pakumenya mpira kapena poponyela wina mudengu, ndimochuluka bwanji zingakupangise iwe kutengeka podziwa kuti iwe wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Kuti ndiwe chilengedwe chatsopano mwa Khristu.
You know it by the way your spirit leads you.
Amen.
Away from malice and guile and enmity and all the things of the world and your heart set centered on Christ.
Iwe ukudziwa izo mwanjira yomwe nzimu wako ukukusogolerela iwe kuchoka kunjiru ndi kuipidwa ndi udani ndi zinthu zonse za mdziko ndipo mtima wako wakhazikika mwachilikati pa Khristu.
That's your motive. That's all that you think of. In your mind, on your heart, all day and night. When you go to bed at night, put your hands behind you like this and just lay there and praise Him until you go to sleep. Wake up in the morning still praising Him. Amen. Oh, my.
Ndizo zolinga zako. Ndizo zonse zomwe iwe umazilingalira mu malingaliro ako pa mtima wako tsiku lonse ndi usiku. Pamene iwe upita kukagona usiku ndi kuika manja ako kumbuyo kwako monga chonchi ndi kungogona pamenepo ndi kumamutamanda iye mpaka iwe utagona. Kudzukapo mmawa ukumutamandabe iye. Amen. Oh my.
I've tried to praise Him every morning. We've been getting up about 4 o'clock, Brother Woods and I, going out early in the morning to go squirrel hunting. I've praised Him under every tree I believe He'll come to. I can't see a tree without praising Him. Think He drove that tree.
Ine ndimayesera kumutamanda iye mmawa uliwonse ife takhala tikumadzuka pafupi folokoloko mbale udzu ndine kupita uko molawirira mmawa kupita kokasaka gologolo. Ine ndimamutamanda iye pansi pa mtengo uliwonse. Ine ndikukhulupirira kwa womwe ine ndingafikepo. Ine silingakhoze kuona mtengo popanda kumutamanda iye kuganiza iye anameresa mtengo umenewu.
Still a little grasshopper fly up. He knows that grasshopper. Oh, you say nonsense, Brother Bill. Oh, no, it isn't. He knows where every squirrel is. He knows where every butterfly is.
Kuchiona chiwala cha ching'ono chikuluka. Iye amachidziwa chiwala chimenecho. Oh, inu mukuti zankutu mbale Bill. Oh, ai, si choncho. Iye amadziwa konse komwe gologolo ali. Iye amadziwa konse komwe gulugufe ali.
Why, one time he needed some money and said, Peter, there's a fish a while ago swallowed a coin. This is not much as we need. Go cast the hook in. I sent him over there. Take that coin out of his mouth because he can't use it himself. Go pay him our tithe and tribute.
Amen.
Amen.
Pakuti pa nthawi ina iye anasowa ndalama zina ndipo iye anati Petulo uko kuli nsomba kanthawi kapitako inameza ndalama yongo kwanira monga momwe ife tikuisowa pita ukaponyembeza ine nditumiza iyo kumeneko ukachotse ndalama iyo mkama mwakemo chifukwa iyo singakhoze kuigwirisa ntchito iyo iyo mwini upite ukamulipire chakhumi chathu ndi chopereka. Amen.
And a few weeks ago, I seen a little fish killed laying on the water. All of you heard the story of it. There's Brother Woods and his brother, and I'm here to witness it.
Ndipo masabata angapo apitawo, ine ndinayiona nsomba yaing'ono itaphedwa, itagona m'madzi. Nonse inu munayimva nkhani yake, apo pali mbale udzu, ndi mbale wake ndiwo pano, woti achitire umboni izo.
That little fish laying dead for a half hour on the water with his entrails pulled out of its mouth. And the great Holy Spirit swept down after he said the day before, you're going to see the resurrection of a little animal.
Nsomba ya ingono iyo itagona ya kufa kwa teka la ora pamazi. Ili ndi makage ata solo ledwela nkama mwake. Ndipo mzimu oyela wa ukulu unasesela pansi. Iye ata yangula kale dzulo lake. Iwe uona chukitsilo chaka nyama kakangono.
And the next morning, about a little after sun up, we saw that little fishy. Not over that long, when the Spirit of the Lord came down and said, "Little fish, Jesus Christ makes you whole."
Ndipo mawa osatira, pafupi dzuwa litatuluka pang'ono, ife tinaona kansomba kakang'ono ako, kosati kuposa kutalika chomwechi. Pamene mzimu wa Mbuye unabwera pansi, ndipo unati, kansomba kakang'ono, Yesu Kristu akukupanga iwe wa mphumbu.
And that dead fish had been floating on top of the water for practically a half hour, come to life and swam away just as hard as he could. Oh, blessed be the name of the Lord. How wonderful he is.
Ndipo kansomba kakufako, kanalika kuyandama pamwamba pamazi kwa pafupi teka la ora. Kanabwelela kumoyo ndipo kanasambira kupita molimba basi. Mwumwe iko kakanatela. Oh, lodala likale dzina la Ambuye. Mwumwe iye aliri wodabwitsa.
No wonder Paul could say that he was in the order of Melchizedek. He was Melchizedek. Melchizedek had no beginning of days. He had no ending of years. He had no beginning of life or ending of life. He had neither father nor mother.
Palibezo odabwisa, Paulo akanakoza kunena kuti, iye anali madongo solo la Melchizedek. Iye anali Melchizedek. Melchizedek analibe chiyambi cha masiku. Iye analibe matelo azaka. Iye analibe chiyambi cha moyo, kapena matelo a moyo. Iye analibe abambo ngakale amai.
So it couldn't be no one else. Ever who he was, he's alive yet tonight. So is only one type of eternal life, and that belongs to God.
Korelo, iye sagana koza kukala wina aliense. Yense yema iyanali, iye alimoyo panobe usikunu. Chorelo, iye alimtundu woka wa moyo wa muyaya. Ndipo uo, ndi wa mulungu.
Last evening when we were having a discussion, a brother could not understand the Trinity of God and how we were talking about it.
Usiku watau, pamene fetinali ndi zoka mbilana. Mbale sama koza kumvesa utatu wa mulungu. Ndimomwe fetinali kuyangulila za iyo.
How that Jesus stood there a man of about 30 years old. And he said, they said, oh, our fathers eat man in the wilderness. He said, and they're everyone dead. But he said, I'm that bread of life that come from God out of heaven that a man eats and don't die.
Momwe kuti Yesu anayimapo, mundu, wapafupi usingu wazakasate, ndipo iwa anati, o makolo watu ankajamana muchipululu, iya anati, ndipo iwo aliyense okufa. Koma iya anati, ine ndine nkate wa moyo uwo, umene unkabwela kuchokela kwa mulungu, kuchokela kumwamba, umene mundu akaudya, ndipo samafa.
Oh, they said, our fathers drank from the rock in the wilderness. He said, I'm that rock. A man of 30 years old.
Oh, you anadi, magolo atu ankama kuchokela kutandwe muchipululu. Yanadi, inendine tandwe limenelo. Mamuna wa usingu wa zakasate.
Said, Abraham rejoiced to see my day. Well, I said, now you mean to tell me that you're as old as Abraham and you're not 50 years old yet? I mean to say that you've seen Abraham who's been dead 800 years? We know that you got a devil now. You're crazy.
Anat, Abrahamu anasangalala pakuliona tsikulanga. Bwanji, anati, sobano iwe, ukuranda uza kuti undi uze ine kuti ndiwe wankulu monga Abraham. Ndipo sindiwe wazaka fifite panobe. Ndipo ukuranda uza kunena kuti iwe unamuona Abraham yemwe wakhala atafa kwa zaka mazana asanu ndi atatu. Ife tikudziwa kuti iwe uli ndi mdierekezi sopano, ndiwe wopenga.
That's what a devil means. Crazy person. Said you got a devil and you're mad. He said before Abraham was, I am.
Ndi zomwe. Ndi chomwe mdierekezi chimatanthauza munthu wopenga. Anati iwe uli ndi mdierekezi. Ndipo ndiwe wamisala. Iye anati asanakhalepo Abraham. Ine ndine.
That's who he was. He wasn't just merely a man, neither was he a prophet. He was God. God dwelling on earth in a body of flesh called Jesus, the incarnate Son of God.
Ndiyemwe iye anali. Iye sanali munthu wamba chabe, ngakhalenso iye sanali mneneri. Iye anali Mulungu. Mulungu akukhala pa dziko lapansi, muthupi la mnofu lotchedwa Yesu, mwana wa Mulungu, muthupi. Ndizo ndende yemwe iye anali.
Now, we find him over here. That in the last part now of the closing of the second chapter, which I wanted to get to, beginning with the 16th verse, or the 15th verse.
Sobano, ife tikumupeza iye chapa, kuri mugao lotsiriza sobano, la kutsekela kwa mutu watu, koma ine, ndikufuna kuti ndifikeko, kuyambila ndindime ya 16, kapena ndime ya 15.
And delivered them through the fear of death, were all their lifetime subject to bondage. That's what he said that Jesus did. That he come to deliver them from bondage, who had been in fear of death all their lifetime.
Ndipo anawaombola iwo kupyalera mu mandha aimfa. Aimfa anali nthawi ya moyo wawo wonse. O gonjela ku kapolo. Ndizomwe iye ananena kuti Yesu anachita. Kuti iye anabwera kuti adzawaombole iwo kunsinga. Omwe anakhala ali mu mandha imfa nthawi ya moyo wawo yonse.
Now there's no need of fearing death. Now of course we do, we none of us want to what we call die. But do you know that if a person is born again, he cannot die?
Sobano, palibe chofunikira kuopera imfa. Sobano ndituti, ife rimatelo, ife, palibe mmozi wa ife amafuna kutelo. Chomwe ife rimachicha kufa, koma kodi inu mukudziwa kuti ngati munthu ali wobadwa kachiwiri. Iye sangakhoze kufa.
How can he have eternal life and then die? He can't do it. The only thing is death. The word death means the separation.
Iye angakhoze bwanji kukhala nawo moyo wa muyaya ndiyeno nkufa. Iye sangakhoze kuchita izo. Chinthu chokha chomwe chili imfa. Mawu okuti imfa amatanthauza kulekanitsidwa.
Now he'll separate from the presence of our eye, but he's always in the presence of God and always will be. So death isn't a hard thing. Death is a glorious thing. Death is what takes us in the presence of God.
Tsopano, iye angatilekanitse kuchokera pakukhalapo kwa maso athu. Koma iye ali nthawi zonse mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo nthawi zonse azikhala ali. Chotero, imfa si chinthu chovuta. Imfa ndi chinthu chaulemerero. Imfa ndi chomwe chimatitengela ife kupita mukukhalapo kwa Mulungu.
But now, of course, we being human, walking in these dark elements here, we do not understand it as we should. And of course, when the choking pains of death comes, it makes the very sanest of us fear and draw back.
Koma tsopano ndituti, ife pokhala au mundu, ife timayenda muzindu izi za ndima kuno ife sitimamvesa izo momwe ife timayenerera ndipo ndituti pamene kutsamwisa kwa imfa kudza iyo imapangisa woyeletsetsa kumene mwa ife kuchita mantha ndi kubwerera mbuyo.
It made the Son of God say, could this cup pass? It's a horrible thing, don't get it wrong. Because it's a penalty of sin, death is. And it's got to be horrible.
Iyo inamupangisa mwana wa Mulungu kunena kodi chiko ichi chingandipitilire. Iyo ndi chinthu chopsa. Musali muvese izo molakwitsa. Chifukwa ife, iyo ndi chilango cha tchimo. Imfa ili. Ndipo iyo ikuyenera kukhala ili yopsa.
But if we can look just beyond the curtain yonder, there's where it's at. Blessed be the Lord. Just beyond the curtain. That's where man desires to look tonight.
Koma ngati ife tingakhoze kuyang'ana kungodusa chotchinga kutaliko, uko ndikomwe izo zili, adalisidwe Ambuye. Kungodusa chotchinga, ndikomwe munthu akukhumba kuyang'anako usiku uno.
Little Lana Mae Snelling, and them used to sing a song here, Lord, let me look past the curtain of time. Everybody wants to see that.
Ana Mae Snelling wang'ono. Ndiyo ankakonda kuimba nyimbo kuno. Ambuye ndilole nine, ndiangane kudusa chochinga cha nthawi. Aliyense kufuna kuti awone izo.
Now here we are in the 16th verse. For verily he took not on him, upon him, the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham.
Tsopano ife tiliapa, mundime ya 16, pakuti ndithudi iye anatenga, pakuti ndithudi iye sana zitengele pa iye chikhalidwe cha angelo, koma iye anazitengela pa iye mbewu ya Abraham.
Oh, we want to hold to that again now. We're coming right down to get, because the first part of this third chapter, the last part of it blends in on that day for the Sabbath, for this coming Sunday.
Oh, ife tikufuna kuti tigwirise kwa izo kachiwiri sopano. Sopano ife tikubwela chotsika kumene kuti tifike. Chifukwa gao loyamba la mutu wa firi uu. Gao lotsiriza la iwo likulumikizana umo. Patsiku lija la sabata za la Mulungu likudza ili.
Now what? He took not the nature of angels. He's talking about Christ. Who's Christ? God. The Logos of God.
So vano penyani. Iye sana tenge chikhalidwe cha angelo. So vano kodi ndi ndani iye akumukambayo. Khristu. Khristu ndi ndani. Mulungu. Logosi ya Mulungu.
Now let me explain this again so you be sure. God is not three gods. The Trinity of God is one. Father, Son, Holy Ghost doesn't mean that there is three different gods. If it is, we'd be heathen.
Sobano ndilole nine, ndifotokoze izi kachiwiri. Chotelo inu mukhale otsimikiza. Mulungu sia Mulungu atatu. Utatu wa Mulungu ndi mmodzi. Atate mwana nzimu oyera, sisi madanda uzakuti pali amulungu atatu osiana. Ngati izo ziri, ife tikanakhalatiri achikunja.
That's the reason the Jews can't understand. Never was it taught in the Bible. Now it's taught in the Catholic Church. Absolutely, that's where the triune baptism come from.
Ndicho chifukwa Yuda, sangakhoze kumvesa. Sisi napunzisidwe pokonse mu Baibulo. Sobano izo, zima punzisidwa mumpingo wachikatolika. Mwanteladi, apo ndipamene ubatizo wa utatu, unachokela.
In Africa, they baptize you three times face forward. Once for God the Father, once for God the Son, once for God the Holy Ghost. Now that's an error. There's no such teachings of that in the Bible. See?
Mu Afrika, iwo ama kubatiza iwe katatu cha fufu mimba. Kamodzi kwa Mulungu Atate, kamodzi kwa Mulungu Mwana, kamodzi kwa Mulungu Nzimu Oyera. Sobano, uko ndikulakwitsa. Mulibe kuphunzisa kotero kwa izo mu Baibulo. Mukona?
And now, that's what they taught. It come down to Luther, out of Luther into Wesley, on down in through the ages as it rolls on. But it never was a Bible teaching. It has always been an error since it would begin.
Ndipo tsopano izo, ndizo zomwe iwo ankapunzisa. Izo zinabwela musimo kupyolera mwa Lutera, kuchokela kwa Lutera, kupita kwa Wesley, kupitilira musimo, kudzalowa mu mibado, pamene iyo inkapitilira nazo. Koma izo sizinali konse chiphunziso cha Baibulo. Izo ndai zonse zakhala zili zolakwitsa, kuchokela pomwe izo zinayambira.
Now, so God was in the beginning before there was any light, before there was ever an atom, before there was ever a star, before there was any visible thing, God filled all space.
Tsopano, chotero Mulungu anali pachiyambi, kusanakhale kuli kuwala kuli konse, kusanakhale kuli atom konse, kusanakhale konse kuli nyenyezi, kusanakhale konse kuli chinthu chooneka chilichonse. Mulungu ankadzaza danga lonse.
And in that was nothing but purity, pure love, pure holiness, pure righteousness. It was spirit.
Ndipo mmenemo munalibe kanthu koma ungwiro, chikondi cha ngwiro, chiyelo cha ngwiro, chilungamo cha ngwiro. Iwo unali mzimu.
He covered the whole space from eternity where we can't fathom it. It goes beyond anything that we could imagine.
Iye anadzaza danga lonse, konse kuchokela kumuyaya. Koma ife sitingakhoze kuzilingalira izo. Izo zimapyola chilichonse chomwe ife tikanakhoza kuchilingalira.
Like through that glass we can see a hundred and something million years of lifespan. Think of it. 100 million years of lifespan. And light travels about 8,000 miles per second. And 100 million years of lifespan.
Monga kupyolera pa galasilo, ife tikhoza kuona. Zana ndi zaka milioni zina za danga la kuwala. Takanizani za izo. Zaka milioni zana za danga la kuwala. Ndipo kuwala. Kuwala kumathamanga pafupi mailosi zikwi 8 pa mphindi. Ndipo zaka milioni zana za danga la kuwala.
Just think how many miles that would be. You couldn't even numerate it. You can just take a roll of nines and run it around Jeffersonville and still you wouldn't have it broke down in miles. Of miles. Think of it. And beyond that is still stars and planets. And God, before one of them was, he was. See?
Tango ganizani ndi mailosi mamiliona angati omwe awaga nade akhale ali. Inu simukanakhoza nkomwe kuwerengera iwo. Inu mukanakhoza kungotenga mzere wa manaini ndi kuwayendesa iwo kuzungulira nawo Jeffersonville. Ndipo apobe inu simukanakhoza kuziswela izo mamailosi amailosi. Takanizani za izo. Ndipo kupitilira zimenezo kudakali nyenyezi ndi maiko. Ndipo Mulungu chimozi cha izo chisanakhalepo, iye anali alipo. Mukuona?
And now the logos that went out of God, which was the logos, all this began to form into a body shape. And this body shape was called, in the scholars' teaching, logos. The logos that went out of God.
Ndipo tsopano logos yomwe inapita kuchokela kwa Mulungu, yomwe inali logos. Zonse izi zinayamba kuumbika kukhala maonekedwe athupi. Ndipo maonekedwe athupi awa anali kutchedwa mukuphunzisa kwa usikolala logos. Logos yomwe inapita kuchokela kwa Mulungu.
In other words, a better word for it was what we call a theostomy. Theostomy is a human body that's glorified.
mwakuyankhula kwina mawu abwinoko a izo anali chomwe ife timachitcha theophane. Theophane ndi thupi la umunthu lomwe lili la ulemerero.
Not exactly with flesh and blood like it will be in its glorified stage, but it is the form of a human body that doesn't eat, neither does it drink, but it's a body. A body that's waiting for us as soon as we leave this one.
Ose ndi ndende ndi nofu ndi magazi ngati izo zidzakhala zili tikadzafika mwa ulemerero. Koma izo zili mwa maonekedwe a thupi la umunthu lomwe silimadya ngakhalenso ilo silimamwa. Koma ndi thupi lomwe likutiyembekezera ife mwa msanga pamene ife tichoka mu ili.
Now. In there we enter into that body, and that's the kind of body that God was. For he said, let us make man in our own image and in our likeness.
Tsopano, mmenemo ife timalowa muthupili menelo. Ndipo uwo ndi mtundu wa thupi lomwe Mulungu anali. Pakuti iye anati, tiyeni ife tipange munthu mwa uthundu wathu omwe ndi mu mafananidwe athu.
Now, when man become into that body, he had control of all the fishes and fowls and beasts of the field, and then there was no man to till the soil, Genesis 2. He done made male and female, but there's no man to till the soil.
Tsopano, pamene munthu anakhala ali muthupi limenelo, iye anali nawo ulamuliro pa nsomba zonse ndi mbalame ndi zinyama zakuthengo. Ndiyeno apo panalibe munthu woti azilima mu nthaka. Genesis 2, iye anali atamupanga kale wamwamuna ndi wamkazi, koma apo panalibe munthu woti azilima mu nthaka.
Then God made man out of the dust of the earth. He give him a hand like a chimpanzee. He give him a foot like a bear. He made him on the image, and this earthly body is in the image of animal life. And it's made out of the same kind of material.
Ndiye Mulungu anamupanga munthu kuchokera ku fumbi la dziko lapansi. Iye anamupasa iye dzanja longa la chimpanzi. Iye anamupasa iye phazi longa la chimbalangondo. Iye anamupasa iye. Iye anamupanga iye pa uthunthu. Ndipo thupi la pa dziko lapansi ili lili mwa uthunthu wa moyo wa chinyama. Ndipo ilo linapangidwa kuchokera ku chipangizo cha mtundu womwewo.
Your body's made just the same kind of material as a horse or a dog or anything like that. It's made out of calcium, potash, petroleum, cosmic light.
Tupilanu linapangidwa chimozi basi ndi mtundu womwewo wachipangizo monga kavalo kapena galu kapena chilichonse chonga izo. Ilo linapangidwa kuchokera ku kashamu, potashi, mafuta, kuwala kwa dziko.
You just know all flesh like that is not the same flesh, it's different flesh, but it's made out of the dust of the earth where it come from.
Ndinu basi, nofu wonse monga uo, si nofu wofanana, ndi nofu wosiyana. Koma ndi wopangidwa kuchokera kufumbi la dziko lapansi, komwe ilo linachokera.
But the difference between an animal and a man, God put a soul in a man, and he didn't put it in the animal. Because the soul that was in the man is that theostomy.
Koma kusiyana kwa pakati pa chinyama ndi munthu, Mulungu anayika solo mwa munthu. Ndipo iye sanayike iyo mwa chinyama. Chifukwa solo yomwe inali mwa munthu ndiyo theophane ija.
Oh, I'll never get to this lesson, but I've got to get this. Look, don't you remember when Peter was in prison and the angel of the Lord came and opened the doors?
Oi, ine sindingafika konse kuphunziro ili. Koma ine ndiyenera kuti ndizitenge izi. Taonani, kodi inu simukukumbukira pamene Petulo anali mundende, ndipo mngelo wa Ambuye anabwera, ndipo anadzasegula ziseko.
We was going through the supermarket up here the other day, and the door opened in front of us. I said, you know, the Bible had that first. See? Now, the swinging door is by itself.
Ive tinali tikudutsa pa sitolo ya ikulu kuntunda uko tsiku lina ndipo chitseko chinaseguka kutsogolo kwathu ine ndinati inu mukudziwa Bible linali nazo izo poyamba mukona tsopano chiseko chodzisegula mwachokha.
And when Peter came out walking by these guards, they were blinded to him. He passed the inner guard, the outer guard, out into the court, through the wall, out into the street. And none of them know who he was. And didn't pay, they thought he was another guard or something.
Ndipo pamene Petulo anatuluka, kuyenda pafupi ndi alondawa, iwo anachitisidwa khungu kwa iye. Iye anamdusa mlonda wankati, mlonda wakunja, kutuluka kupita pabwalo, kudusa pakoma, mpaka munseu. Ndipo palibe mmodzi wa iwo anadziwa yemwe iye anali. Ndipo sana pereke chilichonse. Iwo ankaganiza kuti iye anali mlonda wina kapena china chake.
Then he just passed by and the door opened by itself as he went out and shut behind. And when he got out there he thought he had a dream.
Iwo iye anangodusapo. Ndipo chitseko chinatseguka mwachokha. Pamene iye anali kutuluka, ndipo chinatsekeka mbuyo mwake. Ndipo pamene iye anatuluka kunja uko, iye ankaganiza kuti iye anali ndi loto.
And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting, and he was not to be among you. Oh, he's glorious, he's wonderful.
Ndipo iye anapita mpaka ku nyumba ya Yohani Mariko. Koma iwo anali ndi msonkhano wapemphero. Ndipo iye anali kugogoda kuti akhale ali pakati panu. O iye ndi waulemerero. Iye ndi wodabwitsa.
Now, oh, he wasn't made in the form of an angel, but he took on the seed of Abraham. God became the seed of Abraham.
Tsopano, oh, iye sana pangidwe mwama pangidwe amgelo, koma iye anadzitengela mbeu ya Abrahamu. Mulungu, anakala mbeu ya Abrahamu.
Now, if we had time to go back and show how he did it in the covenant, you've heard me preach on it many times, how that he took those animals and cut them apart and throw the turtle dove and pigeon in.
Tsopano, ngati fetika nakhala nayo nthawi kuti tipite mbuyo ndi kukasonyeza momwe iye ankachitira izo mupangano. Inu mwandimva ine ndikulalikira pa izo nthawi zambiri momwe iye ankatengera zinyama izo ndi kuzidula izo mzibanthu ndi kuponyera nkhunda ndi njiwa mmenemo.
Then he looked and he noticed a little smoke of black hard death next to smoking furnace hell. But beyond that went a little white light.
Ndiye, iye anayang'ana ndipo iye anaona utsi pang'ono wakuda wopsa imfa. Chotsatira ng'anjo yofuka hade. Koma kupyolapo panapita kuwala koyela kwa kung'ono.
That little white went between each piece of that cut sacrifice, showing that what he would do. And he took an oath when he did that, and he wrote a covenant, showing what he would do.
Ndipo koyela kwa kung'ono uko kunapita pakati pa chibanthu chilichonse cha nsembe yodulidwa iyo kusonyeza zomwe iye akanati adzachite. Ndipo iye anatenga lumbiriro pamene iye anachita izo. Ndipo iye analemba pangano kusonyeza zomwe iye akanati adzachite.
And he, Jesus Christ come to the earth, God Emmanuel, God in flesh. And at Calvary, he was torn apart, and his spirit come back on the church, and his body was lifted up and set on the throne of God.
Ndipo iye Yesu Kristu anabwera ku dziko la pansi, Mulungu Emanuele, Mulungu Mutupi. Ndipo pa Kavare, iye anangambidwa pakati. Ndipo mzimu wake unabwereranso pa mpingo. Ndipo thupi lake linanyamulidwira mmwamba ndipo linakakhala pa mpando wachifumu wa Mulungu.
the throne of God. The one that's on the throne is the judge. We know that. Well, where is the judgment? The Father has given, he judged no man, but the Father has committed all judgment to the Son.
Mpando wajufumu wa mulungu. Mmozi yemwe alipa mpando wajufumu wo, ndi wowe luza. Ife tikuziziwa zimenezo. Chabwino kodi chwe luzocho. Chirikuti. Atata apereka. Iye samowe luza mundu hai. Koma atate apereka chwe luzochonse kwa mwana.
So he is, and his life is the high priest sitting there with his own body as a sacrifice to plead our confessions. Amen, brother. That puts something in you.
Chotelo iye ali. Ndipo moyo wake ndiwo wansembe wankulu. Atakhala apo ndi thupi lake lomwe ngati nsembe kuti azipepesera kulapa kwathu. Amen. Mbale, izo zikuika china chake mwa iwe.
Notice, he took on the seed of Abraham. He become a man. God made flesh among us to redeem us. In other words, God became sin that we sinners might become partakers of him.
Zindikirani, iye anatengapo mbeu ya Abraham. Iye anakhala munthu, Mulungu, anapangidwa thupi pakati pathu kuti atiwombole ife. Mwakuyankhula kwina, Mulungu anakhala tchimo kuti ife ochimwa tikhoze kukhala ogawana nawo ndi Iye.
And when we partake of him, we partake of these. We were time-space people, 70. And God came down and became one of us 70 for his allotted time that we might partake of his eternal life. And when we're born again, we're sons and daughters of God and have eternal life and shall never perish.
Ndipo pamene ife tikawana nao za iye, ife timagawana nao zake. Ife tinali anthu amudanga la nthawi. Makumi asanu ndi awiri. Ndipo Mulungu anabwela pansi. Ndipo anadzakhala mmodzi wa ife. Makumi asanu ndi awiri. Kwa nthawi yake yoyikidwa. Kuti ife tikhoze kugawana nawo za moyo wake wa muyaya. Ndipo pamene ife tibadwa kachiwiri. Ndife wana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndipo tili nawo moyo wa muyaya. Ndipo sitidzaonongeka konse.
Oh, what a blessed Savior. Oh, there's no way to write it. There's no way to explain it. It's just beyond explaining. No one can explain how great it is. How great thou art, how great thou art, is right.
Oh, mpulumusi wodala wake. Oh, palibe njira yoti tingalembe izo. Palibe njira yoti tingafotokoze izo. Izo zangokhala zopitilira kulongosola. Palibe mmodzi yemwe angakhoze kulongosola momwe izo zilili zazikulu. Momwe inu muliri wankulu. Momwe inu muliri wankulu. Ndikulondola.
Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Think of that. That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. Listen to this. To make reconciliations the sins of the people.
Pamenepo, muzinthu zonse, chinamukakamiza iye kuti apangidwe monga alili abale ake. Taganizani za izo. Kuti iye akhoze kukhala wansembe wankulu, wachifundo ndi wokhulupirika muzinthu zokhuza Mulungu. Mvetserani kwa izi. Kuti apange chiyanjanitso, tchimo la wanthu.
To reconcile. Now, God knowing justice, had to become unjust to feel what it was to be a sinner, to go back to reconcile through reconciliation and have mercy on the people.
Kuti ayanjanitse, tsopano Mulungu, podziwa chilungamo, anayenera kukhala wosalungama kuti amvelele chomwe chinali kukhala uli wochimwa, kupita mbuyo kuti ayanjanitse, kupyolera mu chiyanjanitso, ndi kukhala nacho chifundo pa anthu.
Next verse, listen out here. For in that he himself had suffered, God could not suffer in spirit. He had to become flesh to feel the pain of sickness, to feel the temptation of lust, to feel the temptation of want, to feel the temptation of hunger, to feel the power of death.
Ndimeyo tsatira. Mvetserani pa izo apa. Pakuti mwakuti iye mwini wake anavutika. Mulungu sakanakhoza kuvutika mu mzimu. Iye ankayenera kuti akhale mnofu, kuti amvelere kuwawa kwa matenda, kuti adzamvelere yesero la kusirira, kuti amvelere yesero la kufuna, kuti amvelere yesero la njala, kuti amvelere mphamvu ya imfa.
That he might take it upon himself to stand in the presence of the great spirit Jehovah, the spirit, not the man, the spirit, to make intercessions to this life.
Kuti akhoze kuzitengera izo pa iye mwini, kuti ayime mukukhalapo kwa mzimu waukulu Yehova, mzimu, osati munthuyo, mzimu, kuti apange chitetezero kwa moyo uno.
And Jesus took that in order to make intercessions for us, for he knows how it feels.
Amen.
When you get sick, he knows how you feel.
Amen.
When you're tempted, he knows how you feel.
Ndipo Yesu anatenga zimenezo, polinga kuti apangire chitetezero kwa ife, pakuti iye akudziwa momwe izo zimamvekera. Pamene iwe udwala, iye amadziwa momwe inu mumamverera. Pamene inu muyesedwa, iye amadziwa momwe inu mumamverera.
Now did you ever notice when we vote for a president, every farmer will vote for a president that's been a farmer, for he knows the hard part of the farmer's life. See? He wants some man who understands.
Tsopano kodi inu munayamba mwazindikira, pamene ife tikuvotera president, mlimi aliyense amavotera president yemwe anakhala ali mlimi, chifukwa iyeyo amadziwa gawo lovuta la moyo wa mlimi. Mukuona, iye amafuna munthu wina yemwe amamvetsa.
And before God could ever understand him being that great holiness, how he could ever understand after he condemned man by his holiness, he condemned man, and the only way he'll ever know how to justify man is to become man.
Ndipo Mulungu asanamvese konse, iye pokhala chiyelo chachikulu chija, momwe iye akanadzakhoza kumvesa konse, iye atamuweruza munthu kale. Ndi chiyelo chake, iye anamuweruza munthu. Ndipo njira yokha yomwe iye akanati adziwire momwe angamulungamitsire munthu ndi kukhala munthu.
And God overshadowed the virgin, and she brought forth a body, not Jewish blood, not Gentile blood, but his own blood, God's creative blood. No sex at all in it at all. No sexual desire.
Ndipo Mulungu anamufungatira namwali. Ndipo iye anabala apo thupi. Osati magazi a Chiyuda, osati magazi a mitundu, koma magazi ake omwe, magazi olengedwa a Mulungu. Popanda kugonana umo mkomwe. Iwo konse opanda chikhumbo chakugonana.
And this blood cell created in the womb of this woman brought forth the son, and when he was baptized by John the Baptist, John said, I bear record seeing the Spirit of God like a dove coming down and abiding upon him.
Ndipo khungu la magazi ili lolengedwa muchibelekelo cha mkazi uyu linabala mwana. Ndipo pamene iye ankabatizidwa ndi Yohane Mbatizi, Yohane anati, ine ndikuchitira umboni kuona mzimu wa Mulungu wonga nkhunda kubwera pansi ndi kukhazikika pa iye.
No wonder Jesus could say that all powers in heaven and earth is given into my hand. God and man became one. Heavens and earth embraced each other, and he was the one who could give reconciliation for our sins.
Palibe zodabwisa Yesu akanakhoza kunena kuti mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zapasidwa mudzanja langa. Mulungu ndi munthu anakhala mmodzi. Miyamba ndi dziko lapansi zinakumbatirana china kwa chinzake. Ndipo iye anali mmodzi yemwe akanakhoza kupereka chiyanjaniso cha tchimo lathu.
That's the reason in his name healing takes place. He knows your pain. Did you ever hear this little old song?
Ndicho chifukwa chakuti mudzina lake machiriso amachitika. Iye amadziwa zowawa zanu. Kodi inu munayamba mwamvapo nyimbo yakale yaing'ono iyi? Yesu adziwa zowawa zanu. Hapulumusa na chirisa. Tengelani katundu kwa mbuye nikumusia.
That's right. He knows.
Ndiko kulondola. Iye amadziwa. Pamene thupi livutika ululu usapeza nsotanzi, kumbukirani Mulungu ayanga pembelo. Yesu adziwa zowawa zanu, apulumusa na chiritsa. Ingotengelani katundu kwa mbuye ndikumusiya.
Why? He's our high priest standing here that knows how you feel, and he knows how to reconcile you back to grace and how to bring you back to your health. He knows all about it. He suffered.
Ndizo zonse zomwe iye akupempha. Ingozi siyani izo pamenepo. Bwanji, iye ndi wansembe watu wankulu kuno. Yemwe akudziwa momwe inu mukumverera. Ndipo iye akudziwa momwe anga kuyanjanisireni inu kuti mubwelere kuchisomo. Ndimomwe anga kubwezeretsereni inu kuthanzilanu. Iye amadziwa zonse za izo. Iye anavutika.
When you haven't got a place to lay your head, he had the same. When you got one change of clothes, he had the same. When you were made fun of, persecuted, he had the same.
Pamene inu mulibe maloti mugonekepo mutu wanu, yana linazo mofanana. Pamene inu mulindi zovala za kusintha kumodzi, yana linazo mofanana. Pamene inu musekedwa kuzunzidwa, iye analinazo mofanana.
Listen to the last verse now. All right. He is able to succor those that are tempted. Or in other words, he is able to secure those, to help those, to make those, to sympathize with them. Because God himself became man in order to feel it.
Mveselani kwa ndime yotsiriza sopano. Chabwino. Iye ndiwokhoza kuwathandizira iwo omwe ali kuyesedwa. Kapena mwakuyankhula kwina, iye ndiwokhoza kuwateteza iwo, kuwathandiza iwo, kuwapanga iwo, kuchitira chifundo nawo, chifukwa Mulungu mwini wake anakhala munthu polinga kuti azimvelele izo.
You remember the other night that we teach on that? How that God had Death had a sting in it, a skear in it. All their days they were in bondage about this death. And then Jesus came that he might take that stinger out of death.
Kumugirani usiku wina. Kodi ife sirina punzise pa izo. Mumwe kuti Mulungu anali nayo. Imfa inali ndi mbola mwa iyo. Kuopseza mwa iyo. Masiku awo onse iwo anali mu nsinga za imfa iyi. Ndiyeno Yesu anabwera kuti akoze kudzachosa mbola iyo kwa imfa.
And when he was going up the mountain, remember how we illustrated it? Them little red dots on his coat, and after a while they all become one big dot and splashing the blood around him.
Ndipo pamene iye anali kukwela phiri, mukukumbukira momwe ife tinalongosolera izo, madontho ang'ono ofira aja pa chikhotso chake, posakhalisa iwo onse, anazakhala dontho limodzi lalikulu, ndi kumakhavulira magazi pa iye.
His little frail body, he couldn't go any farther and he fell. Simon, Serene, the colored man, helped him bear the cross on up the hill. And when they nailed him to the cross, and he screamed for water, any man bleeding needs water.
Tubilake lalingono lofokalo. Iye sakna koza kupita pasogolo paliponse. Ndipo iye anagwa. Simoni wa kukurene. Munthu achikuda anamuthandiza iye kunyamula mtanda kukwela nawo phiriro. Ndipo pamene iwo anamugomera iye pa mtanda, ndipo iye anafuwula kufuna madzi. Munthu aliyense akamauka magazi amafuna madzi.
Remember when I preached the other night on the deer and the heart thirst for the water brook, so my soul panteth after thee, O God? If the deer's wounded and living, losing blood, he's got to get the water, or he'll die.
Mukukumbukira pamene ine ndinalalikira usiku wina za gwape ndi mbawala zimachita luzu lofuna nsinje wa madzi, chotero moyo wanga uli wefu-wefu kufuna inu, o Mulungu. Ngati gwape wavulazidwa ndipo ali moyo akutaya magazi, iye amayenera kuti afike ku madzi kapena iye afa.
I was shot down in the field when I was 14 years old. And I was laying there, my legs blowed over me like a hamburger from a 12-gauge shotgun. And I screamed for water. Oh, give me a drink. I numb my lips as numb.
Ine ndinaombeledwa uko kumunda pamene ine ndinali usingu wa zaka 14. Ndipo ine ndinali nditagona pamenepo. Miendo yanga itatupa pa ine ngati chitumbuwa. Kuchokela kumfuti ya zipolopolo za mwezo wa 12. Ndipo ife ndinafula kufuna madzi. Oh, ndipaseni ino okumwa. Ine nditachita dzanzi. Milomo yanga itachita dzanzi.
My buddy ran over to an old pool. Had all kinds of little wiggle tails, swamp. I didn't care what it was. And he raked it full of water. And I held my mouth open and he squeezed his cap out like that. In my mouth, you had to have water.
Bwana we wanga, anatamangira kudziwe la kale, linali ndi mitundu yonse ya nyongolosi, chitapwi. Ine sindina samale chomwe izo zinali. Ndipo iye, anadzazisa icho ndi madzi. Ndipo ine, ndinatsekula kamwa yanga. Ndipo iye, anakanikizira chikho chake monga choncho. Mkamwa mwanga. Iwe umayenela kuti upeze madzi.
He was bleeding. He said, give me a drink. And they give him vinegar on a sponge. And he rejected it and refused it. He was God's lamb dying in our stead to bring reconciliation to the human being. What was it? The God of heaven.
Iye anali akutaya magazi. Iye anati, ndipatseni ino okumwa. Ndipo iwo anamupasa iye vinyo osasa pa chinkhupule. Ndipo iye anazikana izo. Ndipo sanazilole izo. Iye anali mwana wa nkhosa wa Mulungu. Akufa mʼmalo mwathu. kuti abwelese chiyanjaniso kwa munthu wokhalapo. Kodi chinali chiyanicho? Mulungu wakumwamba.
Billy Sunday once said that every bush had angels sitting in it, saying, just pull your hand loose and point your finger. We'll change the situation.
Billy Sunday ndawina anati, tengo lililonse linali ndi angelo atakhala mmenemo akuti, ingongolani dzanja lanu ndi kulosa chala chanu, ife tisintha zochitikazi.
That sassy bunch of religious fanatics called some big educated scholars of DD, PhDs, walked by and said, now if you are the Son of God, you saved others, yourself you can't save. Come down off the cross and we'll believe you.
Gulu laba mambali jalaote ndheka ajibembezo. Lochedo wa masikola lawena akulu opunzila ADD, PhD. Anaenda pafupi ndiye ndibwana di. Sobano, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, iwe unapulumusa ena. Weka iwe sungate kuzipulumusa. Tsika pantandapo ndipo ife tikukhulupirira iwe.
They didn't know that they was paying him a compliment. He could have saved himself, but if he saved himself, others he could not save. So he gave himself. Blessed be his name. He gave himself that I could be saved and you could be saved. Oh, what matchless love.
Iwo sankazwa kuti iwo anali kumuyamikira iye. Iye akanakhoza kuzipulumusa yekha. Koma ngati iye akanadzipulumusa yekha, ena iye sakanati awapulumutse. Kotero iye anadzipereka yekha, lidalitsike dzina lake. Iye anadzipereka yekha kuti ine ndidzakhoze kupulumutsidwa ndipo inu mudzakhoze kupulumutsidwa. O chikondi chosafanizisidwa chakecho.
He didn't have to be sick, that precious virgin-born body. Didn't have to be sick, but he became sick that he might know how to intercede for me when I was sick.
Iye sanka swa kudadwale, tupilofu nikalobadwa kwa namalirija, silinka swa kutilidwale. Koma iye anakala wadwala, kuti iye akhoze kumadziwa momwe angandiyimire ine pakati pamene ine ndinali kudwala.
He didn't have to weary, but he did weary. I read a little history one time on it. I don't know whether it's authentic or not. When he raised that boy from Nain there, from the dead, he sat on a rock and groaned with a headache because he had to bear our sickness.
Yes, anka soa kudatope. Koma iye ankatopa. Ine ndinawele ngambiri ya kale ya ingono ndawina pa izo. Ine sindi kudziwa ngarizo zinali zovomere zeka kapena ai. Pamene iye anamukisa nyamata uja wakuna ini uko. Kuuka kwa kufa. Iye anakalaba mwala nabula ndikupweteka kwa mutu. Chifuka iye ankaenela kuti anyamule matenda watu.
He had to bear our sin. And there he died. And on Calvary, when that old bee and death once anchored its stinger, anyone knows when a bee anchors its stinger, it can't sting no more.
Iye ankaenera kuti anyamule tchimo lathu. Ndipo apo iye anafa. Ndipo pa Calvary, pamene njuchi yakale ija, ndimfa kamozi inazika mbola zake. Aliyensa kudziwa pamene njuchi izika mbola yake izo singa koze kuluma kenanso.
When the bee flies away or any insect that stings, when he anchors his stinger, he pulls the stinger out. He's still a bee, but he hasn't got a stinger. The only thing you can do is buzz and make a lot of noise.
Pamene njuchi iyo iuluka nkuchokapo kapena kachilombo kalikonse komwe kamaluma. Pamene iko kazika mbola yake, iyo imasololapo mbola yakeyo. Iyo imakhalabe ili njuchi, koma iyo ilibe mbola. Chinthu chokha chomwe iyo ingathe kuchita ndi kulira ndi kupanga phokoso lochuluka.
That's the only thing that death can do to the believer. Is make a lot of noise. But hallelujah, blessed be the name of the Lord. He anchored that stinger of death in his own flesh. Emmanuel did it.
Ndicho chinthu chokha chomwe imfa ingathe kuchita kwa wokhulupirira. Ndikupanga phokoso lochuluka, koma haleluya, lidalitsike dzina la Ambuye. Iye anazikisa mbola ija ya imfa munofu wake omwe. Emanuele anachita izo.
Rose up again on the third day, shot the thing out of there.
Amen.
And tomorrow tonight, and his spirit is in this building.
Amen.
And he proves himself alive among us.
Anauka kachiwiri pa tsiku la chitatu anazula mbolayo nkuichotsa pamenepo ndipo ndi wachisavundi usiku uno ndipo mzimu wake uli muchipinda chino ndipo iye akudzisimikizira iye yekha wa moyo pakati pathu ameneyo ndiye mesiya wathu ameneyo ndiye mpulumusi wathu wodala.